አድማጮቻችን ለዛሬ ያዘጋጀናችሁ ዝግጅት በዚህ ፈጽማለን። እንዳልኳችሁ የዝግጅታችን ያጠቃልል ነው ሰንደቃ ኢትዮጵያ ሀገሬ በሚለው የአብርሃም ገብረመድህን ሙዚቃ ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምናገኛችሁ ድረስ መልካም ሳምንት፣ ደህና ቆዩ። This has been the Voices of Ethiopia from Minneapolis, Minnesota. You are listening to Fresh Air Community Radio KFAI 90.7 in Minneapolis, St. Paul and around the world at KFAI.org. Non-commercial community proud radio.
Minnesota's community radio stations, and Proof Alliance, handing out extra-large, reusable tote bags at the Minnesota State Fair.
Extra-large tote bags at the fair? Where? When?
The Ampers booth in the Education Building, 10 a.m., noon, and 2 p.m. every day at the fair.
Okay, let me get this straight. Education Building?
Yeah.
Ampers booth?
Yeah.
10 a.m., noon, and 2 p.m.?
Yeah.
Extra large tote bags?
Got it.
I think I love you.
Fresh Air Community Radio is KFAI FM Minneapolis, St. Paul. Online and archived at KFAI.org, the community's true voice.
This is from Bolshawi Beats.
Talado amarad heshio.
Amaya ko ke sati wali so ko ke sati gutae ko ke sati ya mucha di be jalao takansi sir be galao 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 idi ke nan tuta kanso kita chalu
Kansi tu Dhaggeeffattoota keenyaa dhufaa jirraa nu egaa sagantaan keenya itti fufaa ammasii sirba Oromoo isin affeerreti gara sirba Oromoo isin affeerreti gara ammasii gara sagantaa keenyaa deemna. Ammas nu dhaggeeffata sirboota gara garaa qabna egaayi sirboota yoo kanaa bahanii isin affeerreti gara sagantaa keenyaa deemna.
Manaa bee Tik sufi mal tu te nanane badab ga mojin boy Fana kera chuf wa bari nalarke Sena da ga badarbe Wadaf galai ten manabe Tik sufi mal tu te nanane badab ga mojin boy Fana kera chuf wa bari nalarke Sena da ga badarbe Atana if tu korungo abdi egre Chabako wala tu dawa oge di honne Kesa ko si peka urmo kurra nukala Ansi da bejira chuf se gante egara Atana if tu korungo abdi egre Chabako wala tu dawa oge di honne Kesa ko si peka urmo kurra nukala Ansi da bejira chuf se gante egara
Sumalale, 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 durba gute, esi tu chale. chum ke si finga gaba gaddisa ko tate kabana ipsitu ko si adana bojitu ko iftu ganama ambojum ke si finga gaba gaddisa ko tate kabana ipsitu ko si adana Sumalane, Durbakute, Situjale, Sumalane, Durbakute, Situjale. Wamera yalika Sumalane Durbakute situjale Sumalane Sumalane Kotume ragada pia askome ani jankabu jale Argitu ko sumamane warare guyaf galgala karamanake ilala akamna waya shakeko simale dide yaniko sumalane durbakute situjale sumalane
Bakkanisa sofani to dangaranu lachabe marsani na egani to ankarandu fundabe bakkanisa sofani to dangaranu lachabe marsani
hayeda ke fatote kenya du fajarra
Falebo e abambia uvelo velo radine yodada tu uno do vego yane ri waliada tu mamasa du bibite mama kan du bibita anoma da walale yakode umfuma nanude
anoma da walale yakode
Mukasololo, dame kerra, dame magarte. Falmiya gota, falmiya jaba, biya ke tiftakadalate. Shimbirtu tia, shimbirtu bari. Watu zinega araki lo kezale.
Watu zinega
karra kore ramba shanani. Karaga farzamba shannani Karaga lundamba shannani Karakirti timba shannani Karaga lundamba shannani Shagarke falebo e abambia kufelu venu radine yodadatu kunodu feguyane riwal yadatu mamasa 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 dubivite mamasa dubivite mamasa dubivita mama kan dubivita anu mala walale yakode umfuma nanode
anu mala walale yakode umfuma nanode
ya warra arjo matole tolike amenya dale tolike amenya dale da chuma da chanda bale jabade lo jabe samale natiji me madamu gole madanko kori amre bube mbirabu biza ganaro bandabar sine me ayantu nadu biza kanuga sabandar sine me ayantu nadu biza ayantu bora nadu
kuni sambartu media da sambata sambata KFAI wajinin taunega saganta ko pesenu da saganta ko pesenu kana namoni galtani yade kennechu nirendesu karabil bilawari galu barba denja kuna lama asarratini barresa jaha kuna lama yaro toko jaha kudalama sadi afurtami toko duwa sagal sadetama galtani yade kennechu dendesu kuno te screen irani sinika bilbila kanani bilbila to yade kennetta yade kabdan immi arratti mariannu imma finfinneti kara tiktokis jara tiktokis warri galtani yade kennechu barbaden nidendesu imma finfinne irratti mariachura demna Ega imi harra filanne waye Finfinneti durse Finfinne kan inyuti kan jeru dura lalleti achin boda imi Finfinne yero kana malif kaye lamma fa mutannon biyota gara gara mal fakkata kan jeru kana lalla durse Finfinne kan inyuti da Finfinne kan inyuti gafi tokko inkabu Finfinne kan oromoti kan jennuf malif yero baye nuanto con amarra furachura fi worry mormi kasani wan senan jereum fa kenya fi worry duri apartheid in gafa south africa ke sejeru worry apartheid ke sana de garu ummata africa ke basana lafat afsis of Grafi sani lafti kuni kan Kenya sana dapsi surafi maljerani lafti kuni lafa kesani miti lafa duwa ture abban kabu ture abba wanin kamne fnuti dufne kabanne jadu amma si dimma Finfinne kanarratti warri kesatu or Finfinne kan oromo miti kanjerani jachura kanisan kasani wan sanedura oromon jiddugala hinturre jiddugala wanin turini fi shawakesa arsi nanno kan wanin turini fi wanuma maddawala bu jeram to koromo na chikae achin boda garas paballatero fe oromo expansion 60th century oromo expansion kan jaran kana safi sanadura bararaturte bararasanin bararati sanade boda nugusa kenya tachetore dawite nugus dawite isatun dese achetore wanjera muwait so minili kafa debie kabatu lafasa debie kabateda kanisan jaran kanafi lafti sunijal kabarra kani amarati acharani amaratu rafudate oromo tirrafudate achin boda amari debi fateda kanakesati wanti gafachu kabnu duran durse ega barara kan jedhamtu sun iddoo sana jirti bararaa wanti jedhamu warri namoonni tokko tokko akka profeesar pankriyaas wanti barreessanii dur wanti bararaa jedhamu wayii jiraa jedhanii jiru isa kaa'umsi isaanii namicha Framauro jedhamu tokkorraa kan ka'edha Framauroni warri qeesi kuni gara Yerusaalem deemanii achiin booda gara biyya Xaaliyaanii deemanii biyya Xaaliyaanii sanitti namicha kanaa odeeffannoo kennaniif kanaafi kaartograafarii gaariidha bara isaatti waan baay'ee hojjateera agasuma sana hojjechuun isaayyuu waan guddaa tokkodha soorsidha garuu inni waan dhaga'eedha kan itti hime waan dhaga'ee kan itti hime egaa waan dhaga'ee erga itti hime booda bararaan iddoo kana jirtii jedhe bararaan iddoo kana jirtii jedheeti agarsiise sana wajjiniin warri kunooti amma Pankras Faasii booddeerra kan isaan irratti xiyyeeffatanii ka'umsi isaanii maappii sanarraaf maappii Framaurooti erga sana jedhe bararaanii Finfinneedha kan jedhu ragaan tokko iyyuu hin jiru waan tokko wanti argisiisu hin jiru Finfinneedha wanti walitti dhuftuus hin jiru amma sana booda warri amaaraa Finfinnee qabatanii Finfinnee qabachuu isaanii Finfinnee bulchiisni sirna fiyudaalaa kunii achi jiraachuu fi achirraa buqqa'ee gara kaabaa deemu wanti argisiisu tokko iyyuu hin jiru. Sanaan ala garuu Profeesar Mohaammed Hasan kanarratti sirritti ibsanii jiru seenaa Oromoo kan medivaala jechuudha jaarraa 16ffaan dura wanta jiru irratti rakkoowwan jiran sana ibsuuf jechuudha. Isarratti wanti tokko wanti beekamuu qabu kan ifa godhe Framaauro mataa isaatiin yoo ilaallee jenne. Fra Dr. Nagada jiru nakamida rajiru chala kani barefamu ya baresanjira Addis Standard Unis namba sajechanjira Dr. Bioktota Oromo Mali Foromia Rahini Falmine Gututi falmaa jiru itti adeemna waa'ee sanaa si yaada karaa kanaan waan nu kennitaniif galatooma karaa feesbuukii yookiin immoo karaa ammas bilbilaan warri Ameerikaa keessa jirtan galaa tiktook irra warri jirtan galtanii yaada kennachuu dandeessu. So achirratti egaa Firaamaa Oroo mataa isaatiin gaafa laallee jenne Firaamaa Orooni laga Oromoo jedha. Egaa inni akka jedhutti Oromoon jenne maqaa nuti hin jaalanne saniin kaa'ee jiidhanii jechuudha. Laga jii jedha jechuun lagni jii jedhamu kun most likely laga Awaash kana. Laga Awaash kana laga Oromoo jedheeti kan inni kaa'e. Laga Oromoo erga kaa'een booda lagni Oromoo kun maqaan isaa maqaa isaatiin even gara tokkoon Awaash iyyuu hawaasi jira afaan Oromootiini. Hiika biraan qabu jechuudha naannuma sana yoo laallee jenne Firaamaa Oroon bararaa jedheedhaan ala yoo maappii sanarra laallee maqaa hedduu maqaa Oromooti kan nuti ilaallu. Even kan isaan amma kaasanii Gojjam Daamotii ture maalii Daamotii miti Daamotaadha. Maqaa Oromooti kan ture. Kanaafi warri Amaaraa Finfinneen kan Oromoo miti jedhanii wanti isaan odeessan even Firaamaa Orooni gadi fageenyan Oromoon jiddugala akka turee fi Oromoon kana Profeesar Mahammad Hasan ibsee jira kitaabni seenaa Oromoo jaarraa 16ffaan dura haalan ibsaa Oromoo durii kan jedhamu Oromoon jalqabumaa tarii jaarraa 5 jalqabee Odaa Nabee jala ture naannoo Odaa Nabee kana naannoon Shawaa kun walumaa galatti jiddugalli kun kan Oromoon keessa jiraachaa turedha. Jaarraa 5 dura tarii amma tiyooriin jiru Oromoon saawuswoordii expand godhee deebi'ee noorswoordii expand godheedha. Kan Suudaanii ka'ee noorswoordii kanaa kuushii jiddugalaa gara Gojjam kanaan gara laga Abbayyaa mormor irraan ka'ee mormorii naannoo Shawaa kana qabatee achi hanga jiddugala Shawaa kanaa baddaa Arsii kanaa Baalee kanaa. Kuni durumaay Dr. Nagaasoo Gidaadaa faasii wanti isaan argii godhanii fakkeenya fi warri amma sultaaneet jedhee fatulaa labashaa wanti kaasu kun akka sharkaa akka faxaagaar akka baallii jechuun baallii suuqachuu jechuudha iyyuu warra baallii sanaa isaan kun ethnic compositioniin isaaniin beekamu. Burakaambar gara tokkoonii haadiyyaadha jedha namicha warra Israa'elii tokko walumaa galatti ragaan jiru kun hundi ragaan jiru kan nutti agarsiisu Oromoon naannoo sana akka tureedha. Oromoon yoo oraal histirii keessattuu seenaa Odaa Nabii gaafa qoran odaan iyyuu maqaa isaatiin bahe malee namni sun maqaan isaa nabiidha. Nabii beekamaadha. Nabii baay'ee addaadha. Oromoon siidaa eenyuuf iyyuu dhaabu garuu nabiin siidaa qaba. Siidaa cuqqaala irraa tulluu cuqqaala irraa siidaa qaba. Siidaa nabii qaba. Maqaa isaatiin kan odaan sun odaa nabee jedhame kan mogga'e mataa isaatiin. Kanaaf seenaa isaanii gaafa laallee jennu waraana Hamda Tsiyoon wajjin waraana geggeessaa akka ture waraana geggeeffame san irratti illee mo'achaa akka ture even Hamda Tsiyoon isaa fi golga kennitee isaa wajjin taatee akka na waraanu akka nama koo loltuu koo fixu gootee isaaf garuu golga taatee dheefaa komate jedhanii gara isaaniitiin warri dirsaan wanta jedhamu kana keessatti barreessanii jiru. Dirsaanii dhuma isaanii yoo gaafa laallee jennee Dabra Biraan mataa isheetiin booddarraa kan jijjiirame jaarraa 16ffaa keessa malee sana dura eebbaa ture iddoon sun eebbaa jedhamti Dabra Biraan mataa ishee kan Oromoo turte eebbadha. Jaarraa 16ffaan duraa jechuudha. Kana dirsaaniin isaanii Gi'izii keessatti barreeffameera. Kanaaf Oromoon jiddugala ture Finfinneenis qaama Oromoo turte gafi tokko kan in kamneda bodderra humnan ufe untum to you can beku ana ilma biya kanjeru ummata bekani sani sabni akana jau injuru jani nufe falmu kan rakoni bektota oromoti malif gobana bayata oromo kesa formani oromiani wal tauda eni dugara wal tauda wari biya lajertani bilbila yade kesan kenada wari kara tiktok yade kenachu barbadani si kunoti gala isinin jenna galtani yade kenachu dandesu warri invite singochun denda haye hello kam naga
jirtu doctor
haye kam yade kenechu barbada
wife
in Finneratti, Kara Simbertus in Derba, Kasumaskara, KFAI, Radio Dan in Derba, Radio FM, Jetuda, Minnesota, if you Wisconsin, it did a gap.
I ash Finfinetti and Moromoti Begna, Oromon Canet, Chimse Gachuka, Finfinetti, and Ura Oromiati, Ura Oromotati. Oromoni akuma kanandura oto danga gandan oto wadin kodin akuma ni yero master plani kana egale sanaratin ni wallagas ni bales ni harargees ni boranas ni gujis akuma kai finfinnen waliti qabam kenya wanta tefi hanura oromo wanta tefi ani hanura da ormea jala bulu qabdin jeda
Ya dugada durse wanti kasa jerwama dura deconstruct go chuda wanta barara jera mukana barara wanti jera mu yoma jerate yu yoma ama bafa abba fra mauro namni jera musoni mapi saraka jera ga inni kani sanka ankuni la fa oromo che sa ca jirtu kan argisi so da malifi fra mauron hala wal infarmisi sneni umman oromo nanno shawa kana ca jiru kae jira la ga oromo jere jechuda umman mara garu nanno finfinnesa no kin shawa ke sa ca jiru wantini kai tokko yunjiru lamma fa professor mahmed asanisi motoni sani amdasiyon natifakata lafa oromo kesa bayeni torbansa di demed ufe jeda isas acerra dersani sani rafu deti kaninni kai debie gizi kesas jera dabrabra matashitin dabrabra notonta indura eba katurte lafte magalli dabrabran kaira kanafi Oromo nanno shawa kana hara dufe jarra kuda jaffa dufe kanjera mkuni soba. Duguma oromon expandi gore jera gara kabati. Expandi gafa godu aka amma gara tokoni Adam tennafi ilmi aji Adam saddo toko kitaba barresan toko rati maljera. Madda walabuti kawaliti kabamani oromon meet amne warri kabasi warri somale kuni ol baballacha jaru warri kibas warri kabas isana kajaraniti kani adda la fare buechun kan sagadu jechuda warra manti muslima kabani oromoni rosa ni akajaretti kan namne kuni kae akas musa aji adam sadofi aji adam tenna jechuda wanta kani kitaba icheti maddo la bujeru tokorratti duguma wanti suni naman si serana kanafi warri kabas warri bishano fitna kuedu ortodoksi jechun tamkata kan basatani isan suni nu weerara jiru jechuun oromoon tokko ta'eeti madda walaabutti walitti qabame madda walaabutti maal goone jennaan ofirraa qolachuu qabna jedhee ofirraa qolachuudhaaf jecha gosti hunduu baasa lafa dargaggeessa keessan kenna waraana leenjisnaa jedhanii dargaggoo oggaa 16 jalqabee hanga oggaa 24 jiru hundi gara waraanaa jedhamee achiin booda gara waraanaa deemanii kana egaa namoonni baay'eenis barreessanii jiru abbaa bahareenis barreesseera. Kanaaf erga oromoon walitti dhufeen booda madda walaabutu leenjii fudhatee gadaadhaan adda adda qoodamee waraanni sun waraana mataa isaatiin waraanni oromoo kun saglii jedhamee saglii irraa jalqabaa saglii irraa aga 7200 miliitarii istiraakcharii addaa qabaa haala saniin of ijaaree deebi'ee warra kaabaa weeraraaf dhufan kanas weeraree warra musliimaa islaamaa kana kan weeraraa dhufan sumaaleef affaar kana ofirraa qolatee deebisee lafa oromoo sanaa daangaa oromoo amma jiru kana ijaaruu danda'eedha kan jiru kana jechaa jirra. Kanarratti yaada qabda?
Ani yaada ni qabu lafti indoom han keenya tochi dafe bari Gojjam keessa maqaan baay'een kan jiru kan maqaa oromootiinidha. Laftan manni Finfinnee jedhan kuni yaa'u isaan maalidha waanuma sobaa faabrikeetii gochuu jaallatu. Waanuma sobaa kana waani jedhu namni tokko waanuma sobaa kana yeroo waa odeessu yookaan waa barreessu warri kaan immoo jalaa fudhataniiti deemu. Warri habashoonni kun keessuma yookaan warri kaabaa kun tokko waa tokko jennaan bakka xiqqaa guddaan isuma kana wal harkaa fuudhanii waan sobaa kana dhugaa gochuu barbaadu jechuudha. Bararaa kan jedhamus bara jaarraa 13ffaa mootummaa eenyu Finfinnee kana qabachaa ture kun waan kijibaati. Kana oromoo waan dhaga'uun qabu lafti suni lafa tuufaamunaati, lafa abeebeeti, lafa galaanii, lafa bichuuti, qalaada isaaniiti. Isaan kun immoo oromoo ta'a minilik. Goobanaatiin ofitti fudhateeti akka cabsu gochisate malee lafa oromoo irratti deebi'anii kan waan jechuun qabu jechuudha. Anas irratti waan jechuu barbaadu dooktar mee tulluu nuu gashaa tulluun amma tokko waanidha. Tulluu erga ennaa kanan jechuu barbaadu dooktar uummanni oromoo tarii warri karaa miidiyaa kanaatiin dhaggeeffachaa jiranii waa'iin sun finnee hunda keenya laallata. Kan tokko laalla bilchiginnaan illee yookaan piippiin kun illee yoo dabarsitee laatti ta'e waluma faanarra gaggeessu wayya malee yookaan immoo jala dhaabbattee mormiti taanaan gargaarree illee gara kanaatti fudhachuu wayya malee Finfinnee irratti uummanni oromoo qoosuu hin qabu wal gargaarree waan jechuu barbaadan jedha. Asumarraatiinis guddaan siin galateeffadha siin yeroo baay'ee miidiyaa keessanan hordofaa akka warra kaanii miti waan dhugaa. Waan ta'u dabarsitu guyyaa guyyaatiin ani nan darbu suusii na qabatayyuu ganama otoo san dhaggeeffatiin yeroo bahu jechuu barbaadeen jabaadha. Waan sin oromoof gootan waan salphaa miti guyyaa tokko seenaan sin waan jechuu danda'a jechuu barbaadeen dooktar.
Hayyee galatoomi kanuma wajjiniin mee namni tokkos dhufee jira. Ammas yeroo kanatti maaliif ka'e warri bilchiginnaa maaliif kaasan wanta kana obboleessi keenya Maattee jedhama Marfee yaada qabdumee keessattiyyuu maaliif amma ka'e dhimmi kuni maal argisiisa amma ka'uun isaa kuni.
Okay, akkam jirtan nagaa keessanii?
Hayyee akkam nagaa?
Fayyaa. Seenaa irratti haasaa jirtan kun waan gaariidha. Galatoomaa sin jedha. Sin jedhuun barbaada. Eebba akkam jirtaati? Gaaffii tokkoon qaba. Barri kaabaa barsiisota seenaa warra kaabaa yeroo barreessan. Oromo expansion comes after. The Muslim expansion leader by Imam Ahmad Fajadu. Amma giraan yookaan Imam Ahmad Ibrahim jedhamu sun warra kaabaar qabsiisee booda oromoon salphatee akka dabalatetti odeessuu isaan. Garuu gama biraatiin kan baharraa ka'ee haga kaabaatti kan deeme Ahmad Biraan jedhamu sunis Imaam Ahmad Mataansaa Oromoodha.
Ahmad Bitaachoo jedhuuni. Ahmad Bitaachoo jedhuuni warra jaarsooti jedhu. Gosatti iyyuu warra jaarsooti.
Waraana warra jaarsoo. Jaarsoo jechuun jaarsoo dagaa afran qaala
jechuudha.
Waraana warra nooleetu ajajoota jeneraalota isaas irra jechuun noolee fi jaarsoodha gosti isaanii jedhanii odeessu. Fakkeenyaaf Piroofeesar Mahdii Hamiid Nuudii ni beektaa. Inni yeroo hedduutti waltajjii adda addaa irratti Ahmad Biraan akka Oromoo ta'ee jeneraalota isaas irra caalatti akka Oromoo ta'an haasa'a. So Oromoon gara kaabaa ekspaand godhuun isaa yoomi erga madda olaa booda waadaawwanni konvenshin godhee boodamoo san duraas Imaam Ahmad wajjin haga gondar dhagee jira kan jedhu gaaffii natti ta'a yeroo baay'ee.
Hayyee gabaabumatti si deebisaa. Duras jennee turre Oromooni wal waraansa musliima fi kiristaanaa sana dura achi ture. Maaliif abbaa Maawuroo si amma Firaa Maawuroo maappiisaa laallee jirraa? Laga Oromoo jedhee kan inni argisiisu achi Dabra Biraanii jaarraa 14 kuni Dabra Biraan maqaan ishii eebbaa ture warra Giiziidhaan barreeffamee jira. Amda Tsiyoon jaarraa 13 keessaa akka Piroofeesar Mohaammed Hassan jedhanitti lafa Oromoo keessaa torban sadii oliin deemee jedha nugusichi. Deebi'ee odaa nabee yookiin nabiidhaan iyyuu wal waraananii jiru. Kun hundi kan nutti agarsiisu Oromoon wal waraansa sana dura jaarraa 16 dura Shawaa keessa ture. Hanga dhaqee gara Shawaa Wallagga Bahaa kana gahutti jechuudha. Kanaafi tarii tiyooriin tokko Oromoon jaarraa 5 jalqabee hanga jaarraa 16 yeroo tokko tokko Amaaraa wajjin wal waraanu malee nagaan jiddu gala naannoo Shawaa kana turedha. Gabaabumatti jechuudha. Yoo waraansa sana immoo barbaadde wal waraansi Ahmad Biraan hoogganamu sun kan eegale 1527 kan xumurame 1543. Kanaafi naannuma waggaa meeqa? Waggaa 12 waggaa 15 natti fakkaata kan wal waraanan. Kanaaf wal dadhabsiisanii maaliin soba humna Oromoo gadi xinneessuuf kuni. Waraanni Oromoo immoo kan jalqabee 1522. 1522 otoo waraanni musliimaa kun hin jalqabiin waraanni Oromoo fi waraanni gadaa kan jennuun kun kan jalqabee jechuudha. Naannoo 1630 waggaa 100 boodadha kan inni xumurame. Meelban eegalee meelban xumurame Gondaritti jechuudha. Kanuman siin jedha. Gara sagantaa kaanitti deemna. Wantichi akka nutti fakkaatutti amma dhimmi Finfinnee kun kan inni ka'ee fi bilciginnaan uummata Oromoo irraas deeggarsa argachuuf akkasumas Amaaraa irraa deeggarsa argachuuf dursee amma kan argaa jirru. Dura dhimma Finfinnee irratti bilciginnaan waggaa 8 guutuu waan tokko hojjenne gaafii uummata Oromoo ture. Gaafii uummata Oromoo sana furuudhaaf wanti godhame homtuu hin jiru. Dura inumaayyuu karaa baay'een yeroo jalqabaa sana Amaaraa wajjin gaafa gara sirritti michuu turan sana Abiyyi. Gaafa sanii Oromoo dhiibanii Oromoo Finfinnee keessaa sistemaatikaalii akka ba'u godhanii warra Amaaraa immoo Finfinnee keessatti isiniif mala koota miidiyaa keessan asitti banaa bulchiinsi keessan Finfinnee keessaa ta'u as keessatti masaraa ijaarradhaa jedhee affeeree Tamasgan Xiruna ifatti ba'ee miidiyaa biyyattii saniini jechuudha waan sana godhee ture. Abiyyi mataa isaatiini icciitidhaan egaa warra iliitii Amaaraa kana walitti qabee dhimma Finfinnee isiniin fixaa dimma oromo kanas isin yerona kenna male oromo nancaccapsa akkan kanet aga ogga ibba finkanet nancaccapsa jere erosan wada galefi warana warana tigray saniti erge ani frakesani ani ilmakesani ani degrakesani ani feikesan hunda isinin guta jere boddera warani tigray karantanin tumurame dumarra pretoria de maniga fadufani amarre mufate nutikana negne nutikana miti kanjerun ganamne kanjerutti deman ganamne tigafa de mani bodde sawajinin wal waransi fanno ajinin jalqabe achi bodde timufatani warri bayeni sanumano tonjeru amma debi amma kaninirra debi dufefi mo warani tigray kuni tite wanu fefi kana bakata e jirutti debie yero warane tigray kana amara bra de gersa gasi sanargachu gafa dabu oromotti debie du fajira oromotti debie du fe maljeda fakenya fi namoni sani jachu da bran fakenya dr branu lenjiso jia la madura yada ka sature yada finfinnen kan oromoti kan jersan yo debisu herine yamuje herrine yamu jere anumti matakotin barresen ture imma kanarratta des standard diretti namoni bayenille even warri phd imma kanarratto jechatura nergasina dubisani ture bodderra maltai amma moas garagaret yaduma kankosana furete kan herrin nune yamu jerusan amma herim tu yunue yama anni argumentin kos herri biyetti sanas nuwe yama oromo fine yama inni duragaru oromo of debisu tu barpache sada oromo lafake federalizimi kanjennu kana federalizimi akka afoshati afoshamma ani marfe akasumasi ebba walitti dufne afosha undefachu dendin afosha gafa undefanne afoshan kenya afosha ex jechu ni dendenya atis gumacha kabdanis gumachan kaba nusadenu gumacha kabna namoni konis join gochu kab kanaf karshin ke nyai nyubra nuata o jenne abalu bra nuata o jenna karshin achita banki anugal o jenne banki ta ammas federalizmi kanaf edini jar oromo lafasa qabate finfinne dabalate lafasa qabate finfinne is cardinal land of oromo kanafi lafasa qabateti federalizmi kan join gode sagalta ani undesani herri kan beku sagali sagalta ani gafa undesansani laf achimboda lafasa qabatani federalizmi umnai dani federalizmi ergau manimboda hera ke satti hera afortami sagalera gafa gani teson kenya esata ajadani federali da aka federa motu ma federaletti masara barbada parlaman bakatao barbada birolen federala biro barnota jen ministera barnota jenu fayatao wantoni federala ojeta manguni do teso barbadu hala sanin finfinne nuatao jadan tole jette oromian intao jechu dendis no kana furadda iddo barbaadan iddo sini mijate geessaa jechuu dandeessa okay haa ta'u ani nan kennaa jette ani nan kennaa sanaa beekumsa kennuu dhaban amma lafti kun kan oromooti oromootu fe'iin federaalaaf kenne kan jedhu sana beekamtii sana kennuu dhaban rikaginishinii sana kennuu dhaban kanaa silaa kan ta'uu qabu amma deebi'anii biraanuunfaa sana gaafatu gaafii kan ta'e tole miidiyaatti baanii gaafachuun kuni sirriidha yaada kanas ummata hubachiisuun sirriidha wanta bilsigidaa saa ta'anii dooktar biraanuu saa ta'u namoonni biraa wanti isaan kaasan kuni sirriidha garuu maaliifi bilsiginnaa keessatti kaasanii miseensota bilsiginnaa keessaa olaantummaa qabna baay'ee qabna erga jedhanii amansiisanii amaarri fudhatus fudhachuu baatus kuni olaantummaan ijjannoo bilsiginnaa waan ta'eef ijjannoo bilsiginnaa kanaan itti adeemna maaliif jechuu dadhaban mee yaanni keessan maal fakkaata kanarratti yeroonis na jalaa deeme daqiiqaa shan qofan qaba ifama anatu baay'ee dubbate torbanis wanta kana itti fufnaa mee yaada keessan ifama wajjin
marfe dubbadu sirran dubbadda.
Okay, eh basila dubbatte gari ture yoshi galatun akuma tafarin jadet worri bilzigna koba hobatti ba ni wae finfinne ummataf kasa anife akka partitti keso te jeno parti godani wan baanin takomiti wan ummataf publicly hasan kana akka jeno ti fudachu da busani partin sun I don't think it is a democratic administration ni kaba jeda in yadu partin sun fed ifi danta na madun fatin wan hokana mu akasumas sanu man wan bulu na tifakata kiyati so haga fed elle misen sun ni parti hokun ton ni wala na motu mapa misen sa tanis finfin ratti yada adda yada falla mumicha ministera dan yo qabatanis aga fedelle san bayatanis ejeno party godochun indanda mu party son already powerin isa ko namata ko jelati concentrate te ejira ga fajara fedifi yada namu akotu akamurte famute ejara mi party so party kun ejeno mootumma isa sirriima gaafa ejjanno paartii dhedhubbatu oromo maal hubachuu qaba ejjanno paartii kun booru maal ta'uuf deemaa biyyii waan jedhu ejjanno paartii san ilaalta so ejjanno kana yeroo qabaatus ummanni oromoo akka isatti hin kaane ummata kana sossoobuu yookaan immoo gowwomsuu propaagaandaadhaan hojjata gowwomsaa fi sossooba kana warra amma kubaa kubatti bahanii waan gurri ummataa dhagahu barbaadu ummataa fi mantu hojjechaa jiraa jechuu kun afaanumaaf akkas jedhanii ummata soobuuf yookaan deegarsa ummataa akka hin dhabne yookaan immoo ummanni akka isaan irratti hin fincillee deegarsa isaa akka isaan dhoowwanne ummata ittiin gowwomsaa sossoba kan ittiin tursiisaniidha malee ejjannoon paartii isa sirrii ejjannoo fadhii nama tokko qofa fedhii fi dantaan murtii nama tokko qofa waan ta'eef paartii san irratti baay'atanii ejjannoo qabaatanii paartiin sun ayidiyaa hin filachisu beeki ayidiyaa akaawunti godhee harka caalu fudhate akka ejjannootti hin fudhatu beeki.
Garaa tiktookitti fufuu dandeenya. Radio tu boundary da male radio na fan ne somale jalkabu fi nuti tiktok da ni tifufu dandenya e bai tifufi
okay shi difama marfi ai akuman nan majede police ko sirri mada mali fi jechun ba pipin oromia mata shi kan fridde si dem tu miti kan shi nirkatte dem tu abiji ratti da jechuda abiji lafa akka barbadi yero barbadi tesisa yero barbadi inkasa jechuda wani dubbate dubbatu wani qufade qufadu qufada male ofisani wani fdandani ta annatin fakkatu wani fdandani dabbatan kanafu ejennon qabani mudata sin qabani wato koswani gochu dandani san pipi normia kun jechuda abiji mo mal barbada me oromo intufata kana bekasin oromotin akuma sele dubbatani doctor karatin capsu barbada male oromof yokanisimo gafi oromo fedi oromo debisuf hamle sasin qabu dandeti sasin qabu yadu masasuf ke sasin qabu jechud kanini barbadu warra isan cinajiran fakenya fama abinif izeman amma basani wae kana rat
yeah
isani tin gara baka qabsaawo ta godate gara ummata takasam ban okanisimo yesim gimbata sajedamu kana ummata bratta kastayira sajedamu kana